yande joni o wittodi e mintaji sappo e joyi studio kala ngu gonɗo onon kettini nani habaruji men ni e fulfulɗe ɗimin Oumou Oumar yottintatom. On nana nder habaruji ɗin ni gaɗa jofol han hoore e pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi nonni ɗum e woni nuhayeje maɓɓe e nder duuro ngo ɓe gatti yeeso. Sijillaji cuɓaki ko horako leydi Mali nonni noyi fi hano talkur hawjino e filla cuɓaki wontiri. Nder yewtere men pindirol hannden on nanan hano ko yeccoto dow sijillaji cuɓaki Mali nonni mo wakilu leydi Mali gonɗo leydi Niger hokki laaɓal dow mum. Gaɗa keptol hano série A burtinagol kengal nonni ko horeɓe hano pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi nonni kamɓen tato yofa kasu yasi nonni ko lebbi tati. Nder maɓɓe ni woɓɓe kenga hano na ko jengi ko yottoyi nder wuroji mu'en nonni. Moussa Tiengari mo Alternative Espace Citoyen nonni o waɗana lebbi nayyi nder garuwal kasu mo Walam région mo Tillaberi subana o wi ɗum watta ɓe coɗɗoro gaɗa nonni nder duuro goɓe gatti yeeso. Habibu Garba o yewtidi e makko.
Il faut savoir que l'objet de notre
nani nimbe pamam durwa mingo mana modu woni durwido de lawol lamu kawjingol kawrol arzukungol duubi ujunaji didi e sappo e jeetati gol e garki sogeji leede janane der leydi meede ndi hawtade e rafi lamu ragal lobal lebbi naydi min gadi der garwal kasugal moyno amin fu hebi andal kessal do durwidido e burdinino gonangol no wadengol gam miden jia kulle gom de min bawa yardorade e mum min tokkitito du duro amin go nomin puɗɗirno to ɓe milu du gam ɓe maɓɓimi sembeji amin ɓuytake nder balɗe garajo ɓe jiyan ko maɓɓal amin gol ɗum kay yo ɓeydanmin ni noon sembe ɓe jiyan du ko miɗen gondi e tittintinare amin jon kay sey to ɓe mbayli dabare go
autre solution que la prison.
Gaɗa ni hano jofol horeɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ko waɗa kenga suudu sari a waɗi nonni kaloɓe dow inde hano leyɗe men ɓaleɓe yannane e fedde hano centre anesti nonni international hokki bawɗe hunduko mum nder ardin nder andinore de wurtini hano hannden nonni ko pelle jinganoje nonni hano ɓeɓe Ali Idrissa nani Nuhu Arzika Moussa Tiengari Usaini Maiga e Mamoudou Seyni nonni ɓe jofama ɗo ko hokkata ɓe sembe nonni ɗum ɗo har ko watta hano ɓe ɓatto bandiraɓe maɓɓe nonni keptol série A gol ngol jujuɓe hano burtini kenga nonni no hokkamɓe sembe nonni ɓe golla ɗum ɗoni fa hankasen horeɓe ɓen ɗo no hani ɓe pewa nder nangunangu koɓe gonɓe gaɗa nonni. Samira wi ɗum no waddan hano kaddi gattol hirnere yaago e hakkeji ɓiɓɓe Adama e kaddol mbiyani hano kaɗol burtaki ki watte nder hakkillo fukkingo darnol golleji radio télévision mo Bonfere jeɗɗina wittine hano subana o ɓe koƴiti golleji maɓɓe nonni ɗum ɗo hano tokkana gaɗa ɓe joɓayi hano ceede nonni kolo jangal ko sarusi hano itte nonni ƴami e maɓɓe nonni nder habaru koɓe keɓi noni nder habaru komin keɓi ɓe joɓoyi hano ceede seɗɗa nder ɗe koɓe ƴama nonni nder miccintinol canal 3 e Niger 24 nonni fa waranden jon iɓe maɓɓi. Min jara habaruji ɗin yeeso ɗum ɗo hano kenga pottal gal horeɓe leydi nonni gaɗiɗi e himɓe parti politique nonni parti hano de wala gaɗa laamugol nonni URD yahayto kawral gal ɓe gaɗi hano dow fi talkuru cuɓaki laato du yardama e mum nonni no Soumaila Cissé horejo propaganda no mo mbi'en ni no haaliri pottal gal ni hano horeɓe ɓe gaɗi gal hano saɗar maji itte dow talkuru du ko cuɓaki nonni premier ministre on nonni jaɓoy e ƴamɗe koɓe gaɗi nonni no mbi'en ni hano horejo propaganda on nonni table dramé o haaliri nonni ɗum ɗo har ko ƴewata to ɓe gonni ɓe tumiri o nonni oyno hooɗi sanne hano premier ministre o nonni jaɓa e haala kaɓe jaɓi haala kaɓe ƴami nonni ɗum ɗo gam ittugo kumpa dow tuuma koɓe gon gaɗa har ko ƴewata cuɓaki ko mbi'en ni nogay e jeenayyi lewru juillet nonni.
Il n'y a pas de
erol wote gotol woodi kangol du ɗum nawtori gam waɗude quartier ji woteɗi inɗe himɓe wotanɓe takkaɗe nder gure e mairie ji ɗereji wotanɓe takkoyteɗi dambule bureau ji woteɗin fuu ɗerol gotol gol nawtora ko ɗi gaɗa dow maggol du nde ɓe wotake ɓe degata juuɗe gam hollude ko ɓe wotake alal subaka de himɓe gari tawanɗi nder bureau wote fuu dow téléphone du himɓe no mbawi ƴewtinigol daara jeɗɗiji tati ni ko himɓe no ƴewtinadegol wala du jancuɗo ɗerolgol wi'i kan tawi jaccergol e maggol ɗerol gotol gol du compagnie agit o hokka gam wattudem do internet
pour la mise en ligne.
Nonno ni har ko ƴewata habaruji ɗin noon ni mbiyen ni har ko ƴewata kamɓen do hano partiji noon ni ɗi galagal laamugol noon ni ɓe kokki hano bawɗo hunduko maɓɓe har ko ƴewata mbiyen ni hano min gartan ni Issay Diafo ɗon noon ni hano ko watta ummatore kamɓen nogay kaaloɓe nane noon ni e tefoɓe ande luggiɗe noon ni har ɓangguere mbiyen ni hano nayi noon ni nder leyɗe adanaro noon ni ɓiɓe wakkati o nder leydi amérique noon dow fi balla hano fedde noon ni amérique noon ni ko haalata han dow ko ƴewata mbiyen ni jehol yesso noon ni ko hissinta dow himɓe har hirñere noon ni kakatuda kaalowo dow inde leydi niger o fantini bandimi asumana sina
c'est vraiment
sigila lobbono mo nder mum min cuɓa min gatta to neɗɗo amin fuu warta holla ko andi misali dow filla politique diina na andal feere algum min gaɗan filla ande kese e ande kiɗɗe fuu dow filla durwididde bomɓe na dow laabi joɗɗinde hakkillo fukkingo e ɓeydude sembe e enɗan caka himɓe denne cuɓaki ki no ɓeydanmin sanne ki waɗan du min ɓeydudira ngam neɗɗo amin fuu e ko andi wala dow nder amin mo wowa heɓude ekkintinol dow laabi tabbintinde hakkillo fukkingo nder caka no waɗi fuu ni min ɓeydodiranno ngam min peccida habaruji e ande
nonno ni har ko ƴewata habaruji ɗin noon ni mbiyen ni butigaji kewɗi ɗi luumo hano mango ko agades noon ni on mbama illa altini noon ni sarusi hawjine e joɓol janngal kan on mbiɗi noon ni gar rafi joɓol hano itte janngal noon ni no jaadimi noon ni anise karim o fantini dow mbiyen ni haalaka
no bitigaji kewɗe maɓɓa ñalade hande nde gam ɓe joɓayi janngal ba ko fonditol waɗama hakkunde maɓɓe yahde to sarusi kawjiɗo jaɓol janngal on no ambali umaru hoorejo luumoɓe agadez on wiiri
min kaldi he maɓɓe ɓe mbi'i min kokka ceede gom de hitande nden timmi ɓe daran no waɗe ɓe moƴƴina ɗereji ɗin deni gomnati no haaja ceede dum talka kay seni hokka amma no waɗi fuu neɗɗo tefan ko yirna
madame hashumi ramatu ardiɗo nokkure hawjiɗe jaɓol gal agadez wi ponditol fuu woni waɗaka maɓɓol butigaji ngol gam ɓe joɓayi janngal ni waɗi kongol waɗaɗ
mi miijata seni narral no caka sarusi joɓol janngal e luumoɓe miɗo miija ko ɓe pamrodiray nino ngam maɓɓol gol ɓe gata gol tokkatana gaɗa ɓe joɓay ndelle no woodi ko ɓe tokkata neɗɗo ko yoɓaka gaɗa neɗɗo yoɓi nden ko on biti
dey toy hunde nde fondodi e nimɓe noyi watte ko pelle ɗiɗi ɗe keɓane mosala nder balɗe garoje ɗe min pamtina o
nonno ni mawo diyan noon ni gaɗuɗo jeɗɗire wittine nder commune mo ingal noon ni ko waddi bonon daji nder ɓaale noon ni hooreɓe wuroɓe gon ɓe joɗɗini laabi ko hissinta ɓiɓɓe wuroɓe ɓen noon ni ko watta hano wuroji herme e joyi noon ni nani ko maire mo commune ingal agali caman o haalani bandimin noon ni alamin wachar noon ni e yewtere dow celolol
hano nder nokkuje joyi ɗe wattaɓe yiilo ɓen jeehi no bonondaji ɗin gaɗirini baali keme jeenayi e woygu be'i hemre e laso tati e joyi baati jon en ɓaale keme jeenayo e jeetato bonondaji ɗi kewti no bonondaji ɗin gaɗiri to maɓɓini nayi e geeloɗi keme jeegom e woronja e joyi baatani ɓe be'i e baali kan en du no ujunaji joyi e keme jeetati e sappo ɗiɗi nder guure hemre e lasoji nayi e sappo e joyi ɗe nder mum ɗum heɓayi yehude yimɓe nokkuje ɗe lildoyi ɗe hana ko ɓe mbi'i dow ɗereji ɗin fuu gollida ɗum hiisake ko be'i e baali keme jeegom e laso e joyi baataniɓe nayi du hemre e woygu ciyegom keɓayi gaddi ɗereji mum'en amma ɗum hiisake ko dabbaji pamare ɗin gaɗan dabbaji ujunaji jeegom e keme nayi e woronje e jeɗɗi mawɗi ɗin du gaɗan kanƴi keme jeegom e woronje e joyi ko wawi watude ton
kan woni lettol baalo nogayi e jettoɓol laawol nogayi e jettoɓol noon ni ko leydi wonno waɗe noon ni ɗum ɗo mbiyen nder jeɗɗire denin kanƴe ɗiɗi kan waɗa noon ni to wakkati on ɗon ni har koƴƴe watta hano fedde mbiyen ni jeunesse sportif noon ni mo tenere hano keɓuɗo jarolgal dow zongorzo noon ni diidi nayi dow go'o noon ni ɗum ɗo fa hankasen olympique kan do hano heɓi jarolgal dow mbiye racine noon ni diidi nayi dow ɓolum noon ni ɗum ɗo fa hankasen ni coupe mo leydi o noon ni feccere hano hantorden arande mum no yahan natuwa caka as gar national et asn noon ni jeleka ñalowma o noon ni ɗum ɗo mbiyen ni laawol ɗiɗaɓol gol ɗo no watte jaangode lamɗo jaɓɓi nogay e jeego o hittane duuɓia ɗiɗi e sappo e jeetati
studio kalangu
nder gallu ñemeyi
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorowa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
Birnin Gawre
do Radio Marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go'o FM
Dolbel
do Radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joyi tobere go'o FM
Sai
do Voix de la Tapoa
lamba chapande jena e jena FM
Mayayi
do Radio Anuri
lamba chapande jena e jena FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do Radio Takarkara
lamba chapande jena e jena FM
Magaria
do Radio Kitari
lamba hembere go'o tobere joyi FM
Studio Kalangu yadu Lady Niger
Studio Kalangu
ndo sigi lagi ni chubaki ko hora ko Lady Mali ko wattani alal de lamdo hollimi nonni no dow lawol hano timmode nonni nder leydi Niger ni hano cendol hano kartuji di no wonno wada no handiri mbako ni hano jabol kartuji di layren don no nas der mun no wakilu hano leydi Mali gondo leydi men Niger di haliri general Mohamed Touré ko wattani hano bibbe leydi Mali nonni kambe en hano uginagi sappo e go e kemedi do e chapande nay e tato kambe binda inde mabbe dowbi en nital kurdu nonni dun do ko watta petti hano chapande nay do herme nonni kan jabbi hano kartuji mu en nonni hano kenga warande hande nonni yewtere natunde chaka mako e rahila sumana nonni jadimi
min kebi are gollirtede nyande mun dem fu min ekkintini himbe do no cubaki kin wadiroite min gatti himbe nati de redu leedi dindu gan sendande himbe kartiji wotedin do nyemay min e hore am mido fotti ko himbe no gara no jaba kartiji woteji mu der consulamu mali on min jilake der hubere dendu gan yewtinade ko jacci na ko haja mu inede fu gan dum mojine ko nyalane subaki kin wada biroji wotedin du himbe kala nama tudi tawete partiji natudi der tewteru din himbe mu endu no anda biroji wote woronge e go'o min cingi der leydi Niger fu do nyame biroji laso e go'o ayeru biro goto tilberi biro goto doso biro goto zender goto konni goto maradi goto abala tazelit e mangaize biro goto tabarbar biro goto gomnati leydi Niger jabi woteji di gade der leydi mu denne nyande wote o gomnati leydi Niger e pelle balliroje ferobe ballirtami ko watta cubaki kin wadire no hidira ki wada du der hakkilu fukkin sigilaji wote din fu moddinama fa wodi himbe dubbe gari jabi kartiji mu amma no wodi du be garay di mabbe du no don min durwon ko watta are he ardotobe woteji din fu tawe der biroji mu wote on fuddan yande jeetati subaka timma yande jeegom lasara
doni min dernato habaruji me e fulfulde sede jango lamdo hollimin
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Der Gallu Nyeme
Do Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Do Radio Alternative
Lamba Chapande Jena e Jena e Topere e Nai FM
Agades
Do Radio Nomad FM
Lamba Hembre Go'o e Topere Jena FM
Arlit
Do Radio Ikokan
Lamba Chapande Jena e Joy e Topere Go'o FM
Difa
Do Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Doso
do Radio Farha
Lamba Chapande Jena Didi FM
Kirozerin
do Radio Anzuru
Lamba Chapande Jena Ejoy Taberego FM
Filenge
do Radio Muria Talka
Lamba Chapande Jena Ejoy Taberego FM
Tilaberi
do Radio Tebonsi
Lamba Chapande Jena Ejedi Taberejoy FM
Maradi
do Radio Garkwa
Lamba Hembele Jedi FM
Tawa
do Radio Tambara
Lamba Hembele Jedi FM
Zender
do Radio Shukura FM
Lamba Hembele Joy Tobere Joy FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu